Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero turi no kuri internet wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Naho rero mugeyo hanyuma mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga uko turimo tukibagezaho.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rwose. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu 1998, Seth Sendashonga wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine mu Rwanda yiciwe i Nairobi muri Kenya. Kuri iyi sabukuru y'imyaka 25 ishize, ikigo cyamwitiriwe Institut Seth Sendashonga pour la citoyenneté démocratique, tugereranyije mu Kinyarwanda ni ikigo Seth Sendashonga giharanira demokarasi, cyifashishije abanyarwanda batandukanye noneho bandika igitabo bakita U Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Ibi rero nibyo tuganiraho kuri iki gitabo nyine na Jean-Baptiste Nkuriyingoma, umuhuzabikorwa wa Institut Sendashonga. Nkuriyingoma yabaye umunyamakuru w'inararibonye mu kigo cy'igihugu cyitwaga Orinfor, ubu cyitwa RBA. Nyuma yabaye umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Imbaga, cyari iki kigo cy'ubushakashatsi mu bya koperative Centre Iwacu cyo ku Kabusunzu i Kigali. Naho kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani 1994 kugera ku itariki ya 28 y'ukwa munani 1995 yari minisitiri w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Yohani Batista Nkuriyingoma, urahura komeye.
Muraho neza bwana Thomas Kamirindi.
Ndagushimiye byimazeyo rwose umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri iyi nsanganyamatsiko, U Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Ariko rero mbere y'uko dutangira, nagira ngo mbanze nsome utuntu tumwe na tumwe abanywanyi b'ijwi rya Amerika banditse, hanyuma natwo ubwo turaza kudukomozaho. Nka Brigitte niwe aravuga ati, uwo nibwo mwumvise, n'icyo kigo sinkizi. Uwitwa Ismail Roni aramusubiza ati, Brigitte niwe uyu mugabo mu biganiro byabereye mu Rugwiro yari ari muri cabinet nyuma yo kubohora igihugu, ariko yashakaga kugarura iby'Ahutu na Tutsi. Nta na kimwe yamariye igihugu uretse gushaka gucamo Abanyarwanda ukubiri. Twagira Yezu Marcel yanditse ati, yishwe nande? Uwo iperereza ryagaragaje ninde? U Rwanda mu gihirahiro ninde ucengana narwo? Uwo muryango ukorera he, ukora ute? Naho Ganza Fabrice ati, ibi si ubunyamakuru, ni ubufana cyangwa se icengezamatwara y'ubugoryi n'ubugome. Ganza Fabrice, ndakwiyamye, jya umenya kugira ikinyabupfura, ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka, ukakivuga ku buryo ushaka, ariko iyo umuntu adafite ikinyabupfura nta mwanya bafite gutukana, ntacyo bimara. Ubwo rero ibyawe ndabisomye, ariko rero nguhaye gasopo, ndakwiyamye, ntugatukane. Ni uburenganzira bwawe rwose bwo kuvuga ko atari ibyo ngibyo, atari ubunyamakuru, ko ari ubufana ibyo. Ariko rero kuvuga ngo abantu n'ibigoryi, ibyo se urumva ufite ububasha n'uburenganzira bwo gutuka abantu? Biyubashye kandi nawe wiyubashye, ndizera ko wiyubashye, ntuzongere gutukana. Nuko Jean Paul Ntagarawe ati demokrasi nyayo set yarwaniye iracyari kure nk'ukwezi, niyo institut yamwitiriwe iragenda gahoro cyane. Mu magambo makeya utwo ni tumwe abafana ba radio Ijwi rya Amerika banditse kuri Facebook VOA radio yacu. Twigire rero mu kiganiro neho mu mizi yacyo. Jean Baptiste Nkuriyingoma, Setse Ndashonga uramuzi neza, mwari muri muri guverinoma icyarimwe, muyiviramo icyarimwe ku itariki ya 28 y'ukwa 8 1995. Setse Ndashonga mu magambo make cyane yari muntu ki?
Nakoze mvandimwe Kamirindi, nagira ngo banze nsuhuze abantu bose barimo kutwumva bumva ikinyarwanda, baba abari mu Rwanda, baba abari i Burundi, baba abari mu karere bose ba bumva ikinyarwanda, cyangwa abari ahandi ku isi bazi ikinyarwanda. Nishimiye rwose kubaramutsa. Urambajije uti Seti yari muntu ki? Seti Sendashonga ni umuntu wavukiye ku Kibuye, yavutse mu 1951, bamwishe afite imyaka 47. Akaba icyamuranze cyane ari uko ari umuntu waharaniye kurwanya akarengane, waharaniye ubumwe bw'Abanyarwanda, ibintu byose bishobora kunga Abanyarwanda bakabana, waharaniye demokarasi. Nicyo wenda navuga cyaranze rwose bwa Setse Ndashonga. Yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza
y'u Rwanda i Butare. Kaminuza y'u Rwanda i Butare.
Yego, yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Yandikaga mu kinyamakuru cyaho, cya abanyeshuri bari bafite ikinyamakuru cyitwa Diapason.
Aho ni mu yihe myaka?
Ni muri za 72 donc mwaka w'1972, 1973, 1974. Yavuye mu Rwanda ahunze muri 1975. Ubwo nari ngiye kukubwira ko nyine yiga muri universite i Butare, yayoboye ikinyamakuru cyitwa Le Diapason, akandikamo ibitekerezo byiza cyane. Ibyo bitekerezo umuntu ashobora kubibona ubu ngubu, dushobora tugenda tubisubiramo. Yemwe, no muri icyo gitabo twanditse hari ibyo twakomojeho tugenda tuvuga tuti uyu muntu igihe iki n'iki habaye ibi n'ibi, abandi banyeshuri bavuga gutya, dore we icyo yanditse. Ku buryo ushobora kugenda uvuga uti uyu muntu koko bavuga ntabwo bamubeshyera, nta nubwo bahinda ibintu ngo bamugire igitangaza, dore aho byanditse.
Hanyuma muri icyo gihe 1972, 1973, hari itotezwa ry'abatutsi mu mashuri no mu kazi?
Yego, nanjye uko ndibuze kubigeraho.
Yego,
hari ikintu gikomeye cyabaye mu mwaka w'1973 mu Rwanda. Bagize batya mu mashuri yose yisumbuye, batangira kwirukana Abatutsi. No muri kaminuza y'u Rwanda birukana Abatutsi, no mu bigo bya leta ndetse no muri za minisiteri. Ukagira utya mu gitondo ukabona hari ilisiti, bavuga bati abangaba, ubwo bagashyiraho ilisiti y'Abatutsi bakavuga ngo abangaba bagomba guhita bigendera. Icyo gihe koko abo bantu barahunze, bavuye mu mirimo abandi barahunga mu gihugu. Icyo gihe rero Setse Ndashonga ni umwe mu bantu bake cyane bigaga muri universite banditse babirwanya.
Hagati aho Setse Ndashonga we yari umuhutu.
Sendashonga yari umuhutu arandika, hari inyandiko yanditse avuga ati ariko ubu ubungubu iki gihugu cyacu ubu ntabwo kirimo kuyoba inzira. Ubu koko iki gihe nicyo cyo gutokeza abana b'u Rwanda ngo niki n'abatutsi mu mwanya ahubwo wo kurwanya ubukene buri mu gihugu. Avuga ati abo batutsi ahubwo bari barakenewe kugira ngo bafashe igihugu, kuko abantu bajyaga muri universite kugira ngo bige bazakorera igihugu. Iyi universite yari imaze imyaka icumi ishinzwe, yari imaze gutangira kugira gusohora abantu bafite impamyabushobozi y'ubuganga b'abagoronome b'abaveterineri abo bantu bari bakenewe mu gihugu, aho kugira ngo ubirukane cyangwa ushake kubica ibyo byari ikibazo gikomeye cyane.
Noneho rero dusimbuke turaza
umwe mu bantu bose babirwanyije arabyandika.
Nuko dusimbutse noneho tukajya ku gihe yari ari muri guverinoma muri kumwe, niki cyamuranze cyihariye?
Ubwo rero ubwo buzima yakoze gutyo yakomeje wenda nari ntaragera ku kindi kintu gikomeye akiri muri universite, kuko icyo gihe habaye kudeta murabizi
1973
noneho hajyaho ubutegetsi bushya buvuga ko bugiye gutangira gukoresha bya bindi bita kuringaniza muza mu byerekeye uko abana bimukaga bava mu mashuri mato bajya mu mashuri yisumbuye. Bavuga ko bagiye kuzajya baringaniza bakurikije umubare w'abatutsi mu gihugu, hakazajya hatsinda abatutsi batarengeje 10%, kuko niwo niryo janisha niko ryavugaga ko abatutsi bari 10%, abahutu bakaba bagera kuri 90%. Ibintu nibyo byavugaga ko niba wenda nk'abatutsi bageze kuri 15% batsinze, ubwo hari 5% batashoboraga kwimuka kubera ko nyine umubare w'ijanisha ryabo utabibemereje. Icyo ni ikintu cyababazaga cyane abatutsi, kuko bamwe baburaga imyanya mu mashuri ari abana b'abahanga bitewe n'uko ibyo ngibyo by'ijanisha bidatuma bimuka. Sendashonga rero yarabirwanyije gusa agera no kuri perezida wa repubulika, kuko yigeze kuyobora ikipe y'abantu bagombaga kujya kureba perezida wa repubulika.
Habyarimana Yuvenali
arabakira, perezida Habyarimana arabakira, baramubwira bati ibi bintu ntabwo rwose ari byo. Bamuha ibisobanuro uko babyumvaga, baramubwira ati ibi bintu bizateza ibibazo. Byaje kumuteza ingorane zatumye ahunga, kubera ko yahamagazwaga mu biro by'iperereza.
Icyo gihe ryanyerezaga abantu benshi.
Ntabwo numva.
Icyo gihe ryanyerezaga abantu benshi bakazimyira.
Yego, noneho icyo gihe byaje kuba ngombwa ndetse namwe umuntu nawe yigaga muri universite nawe yagize ikibazo, biza kuba ngombwa ko ari we ari Seti na n'umugore we yari amaze iminsi nawe arongoye umukobwa nawe wigaga muri universite witwa Siriaka Nikuze we donc n'uwo mugore na murumu nawe bafashe inzira yo guhunga bacya Ugande bajya muri Kenya, nyuma baza kubona ukuntu bajya i Burayi bariga barakomeza. Icyo nagira ngo abantu bacyumve kugira ngo bumve Seti uwo ariwe yahunze ari umuntu urwanya akarengane. Hanyuma rero warumbajije ageze muri guverinoma uko
hagati aho ngaho nkuri ingoma Setse Ndashonga nyine mu bya politike ari muri guverinoma, we yari mu muryango wa FPR Inkotanyi.
Yego, ngo FPR iteye itangiye rugamba rwo kurwana Sendashonga yaratarayijyamo, ariko yaje kubitekerezaho aravuga ati njyewe bari abantu impamvu zitumye bafata intwaro barimo baravuga ko bashaka kurwanya akarengane, bashaka kuzana demokarasi, ni impunzi nkanjye, afata icyemezo cyo kujya kubashyigikira. Yagiye muri FPR muri 1991 mu kwezi kwa 11 ngiramo ajya kubashyigikira. Intambara irangiye bamugira ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komini.
Icyo gihe yakurikiraga ibibera hirya no hino mu gihugu by'umwihariko iby'umutekano.
Icyo gihe nyine muzi ko mu Rwanda hari ibibazo cyane nyuma y'intambara, ibibazo by'ubwicanyi, ibibazo byo gufata amazu y'abantu babyitaga kubohoza, ibibazo by'abantu banyerezwaga. Setse Ndashonga ibyo bintu yarabikurikiranye cyane, akajya kuko yabonaga amaraporo y'ababurugumesitire, amaraporo y'abaprefe, igihe cyose abonye amaraporo akagerageza gushaka uburyo akurikirana ngo arebe ibyo ari byo. Ko bamubwiraga ko akenshi habaga harimo abasirikare b'inkotanyi n'abaga babirimo ibyo byo kwica byo kunyereza abantu,
kandi bari bamaze kuba ingabo z'igihugu.
Yego, akabyandikira uwari ministre w'ingabo ari nawe wari vice perezida ariwe Paul Kagame, akabimwandikira buri gihe cyose abonye amabarwa, abonye iki akamuha raporo, akamubwira ati ibi bintu bikwiye gukosorwa, uriya muntu wakoze ibi ngibi tukwiye kumenya igihano yafatiwe. Mbega akagerageza kumwandikira ku buryo amabarwa yamwandikiye yigeze kuyabara turi muri guverinoma, avuga ko ari 760 yandikiye Kagame wari ministre w'ingabo ari na vice perezida.
Amabaruwa angana gutyo mu gihe kitageze ku mwaka.
Yego, kuko na amabaruwa ashingiye kenshi ku maraporo. Uzi ko uri mu butegetsi, uri nka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu, ushobora kubona amabaruwa nka 20-30 ku munsi, ushobora kubona ndetse n'andi menshi bitewe n'ibibazo biriho. Ubwo rero we mu buryo bw'ubutegetsi yagombaga gukora suivi kwikirana ibyo nibwo yashoboraga, nibwo yandikiraga Kagame ahubwo ati dore hari ikibazo kimwe cyavutse, yarangiza akabona andi mabarwa ahubwo ati iki kibazo nacyo gikwiye kugira amabarwa yose, akagenda bayaha nimero kugira ngo babashe gukurikirana buri kibazo.
Major General Paul Kagame yabyakiraga gute
ibyo bintu? Rero babyakiriye nabi bakabona ko ari umuntu urimo kubashyiraho biriya bita presha, ushaka kubabuza kwikorera uko babyumvaga ko bari barangije intambara, bumva bashobora gukora ibyo bashatse. Babyakiriye nabi ku buryo mbega habaye ikintu cyo gushaka kumuca intege. Nabiriya tuvuga byo abantu baje kwegura burya byabaye harabanje kugerageza kumuca intege ku buryo rimwe baje, wenda n'urugero natanga igikorwa cyabaye cyo kumuca intege, baraje bafata mukuru we wari mu rugo kwa Sep bajya kumufunga. Mukuru we bavugaga ko ngo yishe abantu, bavuga ko yari burugumesitiri wa komine Rwamatamu mu gihe cya jenoside. Ariko nagira ngo mbabwire yuko uwo mukuru we bavuga ngo yishe abantu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 1994 barasa indege ya Habyarimana. Yari yasuye Sendashonga i Kigali mu
muri CND,
kuko Sendashonga yari hariya
muri CND
ahari ingabo zari zaraje kwitegura kuzakira tuzajya zirinda umutekano w'abantu b'umuhotanyi bagomba kujya muri guverinoma.
Sendashonga rero nawe yarabarimo
ikipe yabaherekeje y'abanyapolitiki yarimo na Seth Sendashonga. Mukuru we witwa Adele Frere yaje kumureba barasa indege ari i Kigali, abura n'ukuntu asubira muri Rwamatamu. Rwamatamu ni ahantu muri Kibuye hegereye hafi ya Kivu. Urebye za bariyeri zari mu gihugu kugira ngo kandi n'ibindi urabizi kugira ngo bariyeri zari mu gihugu zaramugoye cyane ku buryo yageze muri Rwamatamu hashize n'iminsi nk'itanu. Urumva ibyo bintu rero kuvuga ngo kandi ubwo ntabwo abaturage bari bazi ko azina imwe na Seth Sendashonga, izina rya Seth Sendashonga ryari ryaravuzwe ko azajya mu nzego z'ubutegetsi. Donc nawe yabarwaga mu bantu ubwo bashyigikiye FPR bashoboraga no kwicwa. Urumva uwo muntu ukavuga ngo yagombaga guhagarika ubwicanyi bwa Rwamatamu ngo ntacyo yakoze, kumufata bakamufatira kwa Seth
ari ministre
byari uko bashakaga Seth, bashakaga Seth kumucinege kubera ko wenda ndetse bamenyegera ngo nawe umugabo yegure abone ko donc bamenyegere yegure. Icyo gihe yaravuze ati njyewe ndumva ntabwo nagiye muri guverinoma kubera umuryango wanjye, nagiye muri guverinoma ndetse naje muri politiki kugira ngo dufashe Abanyarwanda. Iki gihe ndumva
mu magambo make ya
cumi
nkuri ingoma
cyenda na kane
yego mu magambo makeya reka duhe n'amagambo kugira ngo noneho duhe umwanya abanywanyi b'Ijwi rya Amerika muganire twe kwiharira iyi radio. Hagati aho ngaho nyine nibutse abaduteze amatwi ko ni radio Ijwi rya Amerika, ni ikiganiro muri isanga turaganira ku bibazo byo mu Rwanda duhereye ku gitabo cy'ikigo cyitiriwe Seth Sendashonga. Igitabo kivuga kiti u Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Umushyitsi rero ni Jean-Baptiste Nkuriyingoma, ni umuhuzabikorwa w'iki kigo cyitiriwe Seth Sendashonga. Nanone Nkuriyingoma mukanya avuze kwegura, mweguye ku itariki ya 28 uko munani 1995 icyo gihe mweguye ari twagira mu Gufosta wari ministri w'intebe, Seth Sendashonga wari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine, Nkuriyingoma Jean-Baptiste wari ministre w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma, na Nkubito Alphonse Marie wari ministre w'ubutabera. Ijwi rya Amerika Nkuriyingoma rwose umbabarire, noneho duha umwanya abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bibariza ibibazo cyangwa se batange n'ibitekerezo. Uwo dufite kuri telefone ni Mukunde Eliovich. Mukunde
karame
urahura komeye
aho neza
uherereye he?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ye, ndagushimira ko wihanganye umwanya munini kuri telefone. Nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo?
Ikibazo nari nendaga kubaza ngendeye ku nyandiko ze numva zarimo byinshi byabyo by'ubumwe cyane cyane byumvikanisha ubumwe, ariko none aha ngaha biragoye kuba umuntu yazibona nkatwe bato gutyo kuba twazibona kandi byadufasha. Byadufasha bavuga ko ubundi ushaka gusimbuka ngo agere kure asubire inyuma.
Yego
ergo kandi inyuma z'imvuga ni aya mateka tuba tuvuga twembe ni jenoside tuyumva gutya bayivuga bayizi twe tunabyiga mu mashuri kenshi, ariko tugiye tubona nk'izi nyandiko byadufasha cyane kuba hari icyo byadufasha nyine mu kuzamuka kwacu mu gutera imbere kwacu turigendeye. Urakoze.
Yewe ntabwo nasubiriza umutumirwa ariko nk'izo nyandiko tuvuge Nkuriyingoma yakomojeho zo muri guverinoma zo si impamya ko wazibona kubera ko nta mabanga ya leta, ni sinzi nimba leta
ndavuga n'ibitabo by'ibitabo yagiye yandika.
Noneho reka Jean-Baptiste Nkuriyingoma ahari agira inama kunguraho. Urakoze cyane.
Yego urakoze muvandimwe Kamirindi, kandi ndashimira n'umuvandimwe wagize ikibazo cyiza
mu byukuri ndavuga ko ari ikibazo cyiza kuko gihuje na n'intego zacu za Institut Setse Ndashonga. Ikigo cyashyizweho Setse Ndashonga amaze kwicwa bise Institut Setse Ndashonga kiyemeje mu by'ukuri kugerageza gukora uko gishoboye kugira ngo ibyo bitekerezo Setse Ndashonga yari afite bishobore kugera mu bantu, bishobore mbega bye gupfa nk'uko Setse Ndashonga yishwe, kuko Setse Ndashonga yarapfuye ariko ibitekerezo bye abantu bashobora kubyandika mu bitabo bakabyandika mu matangazo. Ibyo nibyo tugerageza gukora, ntabwo turabyandika byose uko bimeze, ariko ubu ngubu tumaze kwandika ibitabo bitatu kuva twatangira. Tumaze kwandika ibitabo bitatu, icya mbere twacyanditse turi mu gihe cy'isabukuru y'imyaka icumi Setse Ndashonga amaze gupfa, amaze kwicwa. Ikindi tucyandika ku isabukuru y'imyaka cumi n'itanu, icya nyuma iki ngiki turimo kuvuga amfite ubu ngubu nemeye kukiganiraho hano kuri radiyo Ijwi rya Amerika, ariko tuzagishyira ku mugaragaro ejo bundi ku itariki ya 20 nibwo tuzakimurika. Ni igitabo rero mu by'ukuri cyerekana mu buryo bunyuranye ibitekerezo bya Setse Ndashonga, ariko ntabwo turangije, turacyafite imishinga, turacyafite ibintu byinshi twumva tuzashobora kwandika. Byose bizaterwa na uburyo n'ubushobozi bwacu, kuko ibitubikora dukora n'akandi kazi gatunga imiryango yacu. Ariko kandi n'indi nimwemereye, hari umuntu wavuze ikintu numva nshaka gusubiza mu byo wadusomeye mbere ikiganiro kigitangira. Wavuze ko ngo mu biganiro byo mu Rugwiro ngo navugaga ibyaho tututsi,
aravuga ndiribwira ko avuga Setse Ndashonga,
nge numvaga asa naho harya avuga, numvaga asa naho harya avuga cyangwa niba yanavugaga Setse Ndashonga. Nagira ngo mubwire ko ibyo biganiro byo mu Rugwiro byabaye Setse Ndashonga yarahunze, yemwe nanjye byabaye narahunze, ntabwo twari duhari. Icyo ni cyo ngirango kirahagije, ntabwo twari duhari rwose.
Yego. Nuko hanyuma rero mukunde ati ibyo bitabo byatugeraho gute rero aho ngo ko ari hari ikibazo.
Ubwo niba afite nka email, afite ukuntu twamwandikira nka email, arebe ukuntu ayingezaho ibindi nzamufasha ku buryo yabibona.
Ye, ndaza kuko nimero yo tuba tuyifite, ndaza kumubaza nimba afite email, hanyuma ndaza kukubwira nimba yayimpaye cyangwa nimba atayimpaye.
Niyo ataguha email akazuguha WhatsApp, igitabo nibura iki tugiye gusohora nta kimubonera.
Ye, ndaza kumubaza nimba iyi nimero yiri kuri WhatsApp, hanyuma nabyo ndabikubwira. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Bayisabe Nicola, ndabona nimero yari yo muri Tanzania. Bayisabe,
halo,
uraho neza?
Ndaho ndakomeye.
Muri Tanzania urakora iki?
Ndiko ndahangayika.
Oya, vibuzi mujibuntu, warahunze?
Ndahunze, ndiko ndahangayika.
Ni ukuvuga uri muri korera utwawe ugerageza kubaho?
Ego.
Ye, wagiye guhaha?
Ego, murakoze cyane. Ndamukwiza umutumire.
Arakumva rwose. Hita rero nyine umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo ufite.
Ni igitekerezo. Ndagushimiye umutumire.
Yego.
Bwa mbere ndashimiye umutumire kuko hari ikintu uno munsi anyunguye ku bijyanye na histori ya Setse Ndashonga ntari nzi. Kuko muri bwa menye kugenda umutwe umwe niwe bamufashe. Bo hama kandi umutumire aduhaye ibinyuranye n'ibyo. Hariho umudepite wa FPR w'umusaza uko yafite ngo muzungu aho aravuga binyuranye gose n'izi mutumire atubwiye uno munsi. Mutamara aho wimvi aravuga keshi na keshi FPR votanye. bo rero je se ndashonga uko nayo uko ndamuwe nawe uko ndamufata ufata nk'intwari n'intwari no vuga ya demokarasi mu Rwanda mu Burundi ndetse no mu karere aho ikintu je no usaba ntugwaruka cyane generation zacu cyane n'abarimba zacu mugihe mu Rwanda no mu Burundi tararonka abantu bameze nka se ndashonga bameze nk'abajamari ngende hawe mu Burundi bameze nk'abandadaye bameze nk'abakristo mihigo ntaho twashika ntanaho tuzoshika dukeneye abantu bameze nka se ndashonga bubaka bakubakira amoko yose bataraze umuhutu umututsi
n'umutwa
n'umutwa igihe rero tugitwa n'abantu baturongoye ubakira ku maoko y'amacakubiri bagomba kwerekana bamwe ko ari abanyabyaha abandi ko ari intungane ntaho tuzoja ntaho tuzokubaka imeze gutubije umwanya n'umwanya
ye Bayisabe ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane kandi nanjye kimwe n'umushyitsi w'umutumire icyo gitabo uramusabe wumve ko yo bagifite mu kindi cyo mu Kinyarwanda
yego kiri mu Kinyarwanda ufite WhatsApp nawe
yego
iyi nimero waduhaye iriho WhatsApp
ndaza kuguhereza ku yindi nimero ya WhatsApp yanjye
ye urakoze cyane ndaza kuyimuha hanyuma icyo gitabo kizakugereho
nanjye ariko nifuza kumushimira cyane
yego
ndifuza rwose kumushimira ayo magambo avuze niyo dukeneye abantu bameze nka se ndashonga bameze nka ndadaye ndetse ndagira ngo ibiri uwo mushinga ntawe ko njyewe ndadaye twanabanye njyewe nabanye na ndadaye muri Université y'u Rwanda yarandi imbere gatoya ariko twarabanye byaradushimishije tubona abantu nka ndadaye twabanye mu ishuri bajya kuyobora Burundi ndetse na sivete ntibantunganya yarandi imbere hafi cyane twarabanye wewe byanshimishije yo mbonumva abantu bakurikira bakavuga ati nase ndashonga ibitekerezo bye ibitekerezo byiza akumire rwose niwe ya WhatsApp ndashaka ukuntu icyo gitabo kimugeraho
ye nuko noneho rero twibanze kuri Setse Ndashonga hanyuma iki gitabo u Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka n'abantu batandukanye banditse ku bintu bitandukanye noneho byose murabikomatanya mubishyira mu gitabo tuvuge haruwanditse ati hashize imyaka 70 ubuhake uburetwa ibiboko n'ikoro biciwe mu Rwanda hari uwanditse ati impaka ku kibazo cy'amoko n'akarengane mu Rwanda zabimburiye impinduramatwara yo mu 1959 umwaka w'1973 mu Rwanda amasezerano ya Arusha amahirwe yaburijwemo agatubiringa imana urugendo rw'umunyarwanda kazi rukumbi wabaye ministri w'intebe mbese mu magambo makeya izo ni zimwe mu nsanganyamatsiko z'iki gitabo noneho kuki mwashatse kwandika ibintu bimeze nk'amateka kandi ayo mateka mu byukuri yarasanzwe azwi hari igishyashya muzanamo
yego urakoze cyane ukumbaza ikibazo cyiza igitekerezo twagize turimo gutegura isabukuru y'imyaka 25 se ndashonga amaze yishwe twaragize tuti turashaka gufasha abanyarwanda gusubiza amaso inyuma kugira ngo barebe ubuzima bw'igihugu mu myaka nka 70 twafashe imyaka 70 kubera ko twavuze duhereye ku gihe Setse Ndashonga yavukiye kubera ko hari ikibazo gikomeye abanyarwanda bafite ntabwo bakunze kureba kure cyane ubungubu hari urubyiruko ngira ngo ruri hafi munsi y'imyaka 30 benshi babibwira ko amateka y'u Rwanda atangirana na jenoside yo 1994 cyangwa n'insinga ya FPR ntabwo bazi ibyabaye mbere ntabwo bazi ko FPR yagiye ku butegetsi habanje kuba intambara kuko iyo ntambara mbere y'uko iba habanje kuba Repubulika ya mbere n'iya kabiri ndetse na mbere yuko iba Repubulika habanje kuba ingoma ya cyami ko mu gihugu habaye kugira ngo ingoma ya cyami iveho habaye revolution habaye impinduramatwara ikomeye mu 1959 kizo impinduramatwara ndetse n'ibyabaye mu 1963 kugira ngo haveho Repubulika ya mbere hajye ya kabiri byose byabaye mu bintu by'amakoro salemereye byabayemo amaso yamenetse byabayemo urugomo rwinshi byabayemo imibabaro myinshi byabayemo abantu bagombye guhunga mu 1959 hari abanyarwanda benshi bahunze ari nabo bagarutse mu 1994 ubwo rero twebwe muri icyo gitabo twaravuze tuti gusubiza amaso inyuma umuntu akareba mu myaka 70 ishize ukareba urugendo rwa igihugu cyacu cyakoze ni ikintu cyafasha abantu benshi cyane cyane urubyiruko kugira ngo rubone yuko ibiriho ubungubu bifite aho bikomoka ngaho ngaho igitekerezo cyaturutse
hanyuma tutanirangagije yuko muri ibyo bintu biremereye cyane byabaye mu Rwanda harimo nuko mu gihe cyo hagati ya 1994 hari ubwicanyi nabwo bwibasira abantu bamwe na bamwe twavuga nka Emmanuel Gapyisi twavuga nka Gatabazi Felician n'ingero gutyo gusa twiruka nka kubera ko umuntu atabivye inyuma mu magambo make rero mwebwe icyo mwifuza nuko abantu basubiza amaso inyuma bati dore byabaye noneho rero tubikuremo isomo nibyo
yego rwose
nicyo
gitekerezo dufite turavuga tuti cyambere kumenya byabaye abantu bakagira uburyo uyu muntu areba kure akavuga ati hariya kuri mu musozi hari iki ariko hakurya ndahabona ibicu hakurya yaho ndahabona ibindi bintu abashobora kugira kukumva neza ibintu kurusha wenda uhagaze ahantu areba mu musozi umwe gusa urumva twebwe rero twumvaga buriya ibyo bibazo byose twavuze bigira byagiye bisiga bitera ibikomere mu baturage bikomere birimo nko kuba abantu barabaye impunzi bagera mu buhungiro bakababara bakagira bate bagaruka bakaza bafite wenda umujinya mwinshi bafite ubugome bwinshi aribyo wenda tubona ubu bituma wenda haba bikorwa bine bibona ari bibabaje cyane ibyo byose ni ibintu kubyereka abantu bishobora gutuma bumva ibintu barimo kubona bakumva aho bikomoka
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Jean-Baptiste Nkuriyingoma Jean-Baptiste Nkuriyingoma yabaye ministre w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma umwaka umwe kuva muri 1994 kugera muri 1995 mu Rwanda ubu ngubu rero numuza bikorwa w'ikigo cyitiriwe Sete Sendashonga Institut Sete Sendashonga hari uwigeze kubaza ati ese gikorera hehe mbese adresse yanyu ndabona ari mu Bubiligi
yego adresse yacu ni mu Bubiligi ariko dufite abanyamuryango ku isi yose
yee nuko kuri telefone dufite uwanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu yiyita Newton Steven Steven we Steven
ndikumva
urahura komeye
akomeye kabisa
ubundi amazina yawe ni hinde
nitwa Steven Birahira Rehema tuye mu mujyi wa Bukavu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ye, Birahira, icyifuzo nako igitekerezo cyangwa iki kibazo?
Bo, jewe na hoje ndasoma kuri Shonga na Sanzaru umuntu ugomba kunyinspira mu bijanye n'amateka y'u Rwanda na demokrasi mu bihugu bya Afrika y'Hagati. Demokrasi duhoraga turayiririmba muri ibi bihugu ariko kuyimaterialize cyangwa se kuyishyira mu bikorwa nibyo byatunanije urebye nta Sete Sendashonga ntabwo ari umuntu wakagombye kwibagirana mu mateka y'u Rwanda ariko uretse bara abantu ba NPT set sender show bashobora yenda kubihe kubi gutuma bibona gakiri naho ntabwo guverinoma y'Rwanda mbona ya gereza umuntu ndeze nka sender show nga umwanya kugira ngo abe libre anavuge kuburyo
yego birahira
alo
yego ndakumva
no senda stonga vraiment umuntu utwenspira nawe senda musomaho kuko je nize amateka muri institut supérieur pédagogique y'Ukavu alors nari ndi gukora recherche musomaho nsanga ari umuntu wanspira ariko ikibazo dufite mu bihugu by'ibiyaga bigari muri Afrika ntabwo tumaterializa demokrasi. Demokrasi ni ikintu
yego birahira
ni ikintu cyangwa ndakumva mfaza
urakoze cyane reka duhe n'umwanya n'abandi nuko ndagushimiye Radio Ijwi rya Amerika niko se nkuri ingoma nk'ubu ngubu abakiri batoya nk'umuntu wanditse muri iki gitabo ati hashize imyaka 70 ubuhake uburetwa ikiboko niko rubiciwe mu Rwanda ibyo ubuhake ayo magambo yose asobanura iki ubuhake ni iki
urakoze cyane mu byukuri ubuhake mbivuze mu magambo yoroshye bwari uburyo bwo kugura inka umuntu hari abantu babaga bafite inka cyo gihe abatutsi nibo bari bafite inka ahanini abandi kugira ngo babone inka kubera ko nta mafaranga yabagaho barazaga bakabakurira ubuhake ubundi bwatangiye ari uburyo bwo kugura inka ariko uko bwari buteye warazaga ugakorera umuntu igihe kirekire cyane akazagena igihe yumva yaguhera inka kandi nabwo yayiguha yabona udakomeje kumukorera neza akaba yayikwambura
akayikunyaga
babyitaga kunyaga mbega yari sisiteme ishingiye ku bintu by'ubusumbane ku buryo abantu byaje kugaragara ko ubuhake byari nk'ubucakara ikintu rero cyabaye ndagira ngo wenda mpite mbisobanura buriya intambara ya kabiri y'isi irangiye habayeho ibyo bise amasezerano mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu ayo masezerano amaze gushyirwaho umukono mu rwego rw'umuryango w'abibumbye
ayo ni rya tangazo ryo mu 1948
yego bose itangazo ryo mu 1948 baravuze bati ariko wajya kureba mu bihugu dukoronije dushinzwe u Rwanda rwari mu bihugu byarindagizo mu by'ukuri byari mu maboko ya Loni ariko rwararagijwe igihugu cyitwa Ubuvirigi urumva biriya bya colonization statu y'u Rwanda rwarindagizo ya Loni ariko ruragiwe n'Ubuvirigi noneho bashaka kumenya uko byifashe mu bihugu barimo ku bari byarindagizo bagiye baje mu Rwanda basanga hari ibyo ngibyo by'ubuhake basanga hari n'ibindi byitwa uburetwa bwo byari ibintu byo gukora kujya gukorera umutware ukabyuka kujya kumukorera kuva mu gitondo kujya nimugoroba ugataha ntacyo aguhembye ahubwo waba wakererewe akaba yagukubita icyo bitaga ikiboko urumva bikaba byari ibibazo ibyo by'uburetwa byari uburyo bwo kuko nta mafaranga abo batware bahembwaga iyo mirimo y'abo baturage bakoraga badahembwe ibyo rero abaje kureba bo mu muryango w'abibumbye baje gusanga bikabije bavuga bati ntabwo ari byo birana byo ni ubucakara nk'ubwo nk'ubwagiye buba ahandi twarwanyije kuko muri ayo masezerano yerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu barwanyaga ubucakara. Hari n'ibindi bavuze muri nyandiko bya byikoro.
Yego.
Ikoro naryo ryari nk'umusoro. Ari umusoro ariko udatanze amafaranga tuye umuntu w'umutwe ashaka kuza akareba nk'urutoki rwawe yabona igitoki cyiza gihagaze neza akakizirikaho ikirere akavuga ati ikingiki iki kibaye cyanjye icyo gitoki ukakireba ukakireka kikazakura kugeza igihe wa mutware azaza akagitwara utashoboye kugikugira akaba yareba ahantu ufite igipimo cy'imyumbati wahinze akavuga ati aka gace kabaye akanjye urumva ngo ikoro ryari umusoro ariko ukozwe muri ubwo buryo ibyo byose baraje basanga bidakwiye basanga nabyo ari ubucakara kimwe na biriya by'ikiboko nabyo byari ibintu byo kuba wenda bavuga ngo wakoza ikosiri n'iri bakaza bakagukubita ibiboko umunani ntabwo bakubitaga ibiboko nka bibiri cyangwa bagukubitaga ibiboko umunani cyangwa se byaba wakoze icyaha kinini bagakuba inshuro zingahe
hanyuma se ikiboko ni ukukivuga gutya gusa cyari kimeze gute
bo ikiboko bamwe bavuga ko ngo cyari gikoze mu ruhu rw'intuza rw'imvubu bari bose cyari ikintu gishobora kukubabaza babikubise bavuga ko cyari mu ruhu rw'imvubu cyangwa ikindi kintu ntabwo nigeze nkibona ntabwo nkizi ariko cyari kibereyeho nyine gukubita umuntu akababara urumva
ku buryo ashobora no gukomereka
byazanywe n'abakoloni ntabwo ibyo by'ibiboko ni ibintu byazanywe n'abazungu b'abakoloni bashaka gushyira intuza ku abaturage ku bintu by'agahato kugira ngo bashyireho mbega disipurine no gukora cyane ariko aho ikibazo kiri nagira ngo abantu bahumve neza nk'ubwo kubera ko ubutegetsi bwariho bwakoreshaga ndavuga bw'abakoloni bwakoresheje abatutsi kuko nibo basanze aribo bayobora igihugu nibo bwakoreshaga kugira ngo bakubite ibiboko abaturage b'abahutu ibyo byaduteye ikibazo cyane mu gihugu kuko ubwo byateye abaturage kumva ko ababakubita ibiboko ari
abatutsi
biteranya amoko nabyo
nuko noneho rero imyaka 70 rero irashize ubwo ni ukuvuga duhereye igihe Setsendashonga yavukiye mu 1951 ibyo byose byacitse ariho ari umwana
yego rero bose twumvise ko twashatse kuvuga tuti duhere ku gihe Setsendashonga yavukiye twagize gutya dusanga ibyo ngibyo ari byo bijyanye n'igihe rwose yavukiye none kuvuga uti niyo wenda dusanga yaravutse nko muri 45 ubwo twajyaga kuvuga n'ibindi nabyo wenda nabyo bibabaje byabaye mbere icyo gihe rero twasanze ibijyanye n'icyo gihe Setsendashonga yavukiye ari ibyo ngibyo by'ubucakara ni ukuvuga by'ubuhake by'uburetwa by'ikoro by'ikiboko ubwo ngubwo wenda niba unyemereye kuko ntuza nyuma y'imyaka nk'itandatu irindwi Setsendashonga avutse hari ibindi byabaye hari hatangiye mu gihugu hari hatangiye umwuka wo gushaka guhindura ibintu
n'izimpaka ku kibazo cy'amoko n'akarengane byabimburiye impinduramatwara yo muri 1979
nibwo mwumvise ko muri 1957 mu Rwanda hari
noneho Jean Baptiste Nkuriyingoma mbere y'uko tuhagera nagira ngo duhe ijambo umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika nawe utegereje kuri telefone amaze akanya ategereje Mbibutse yuko iyi ngiri radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umunywanyi rero witwa Niyonzima Emmanuel, ndabona nimero yari y'i Burundi. Niyonzima, urahura komeye
ndaho
mu Burundi, uherereye he?
Uherereye mu Kamenge.
Nuko gusha kungingo ikibazo cyangwa igitekerezo?
Namba na kandi ndumviriza iki kibazo cha colonization y'ababirigi. Oh, ngo muri myaka ariko aravuga cyane turayishikako.
Yego.
Ariko natwe kuba twarabisomye hanze tukabyumva.
Yego, ndakumva.
Ariko icyo mbona.
Komeza bandanya.
Nta buryo aba badukolonije bashobora kuduha, bashobora kuturiza ibyo batumyaze.
Ibyo ngibyo niyo nzima. Ibyo ngibyo ndumva atari ikibazo wabaza umutumire w'uyu munsi, kubera ko we ntabwo ari mu bya politiki. Ibyo ngibyo ndumva ari za leta zigomba kubijyamo ahari ubwo.
Yego.
Aho
nshya ndakumva.
Urakoze cyane.
Hanyuma.
Yego.
Igira kabiri.
Yego.
None nk'umuntu yari ahari nk'icyo gihe ntashobora kubishyira mu masomo kugira abantu bajye bamenye itakahise kagiye kararengana, kugira ngo ibyo n'imiburiburi abana bariko bararukubu, kugira ngo bajye bamenye ingendo bagendera ko ituma abantu badasubira kujya mu bucakara nk'ubwo.
Nibyo turimo. Iyi institution ndashonga nyine, nibyo twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Amateka ni ukuvuga kahise.
Nicyo gituma rero murabona. Halo?
Yego, komeza ndakumva.
Muri ibi bihugu bya Afurika byacu nk'ibi u Rwanda, u Burundi, ndetse no muri ibi bihugu byegeranye muca mubibona, kuko ingorane ziri muri ibi bihugu byo muri Afurika zacu bijyanye n'icyo kintu nyine cya colonization yabaye, kugira ngo ntibabyigishe abana, kugira ngo babimenye, kugira ngo bashobore kumenya ibyo bigendera ko bateje imbere ibihugu byabo bivanye n'imyifato babakuyemo.
Niyo nzima, urakoze cyane.
Yego.
Radio Ijwi rya America. Dufite na uwanditse kuri Facebook VOA radio yacu ko yitwa Nshushu Doyong. Nshushu, telefone iracitse. Radio Ijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda. Nuko Jean Baptiste Nkuriyingoma, umutumirwa wacu, nibutse yuko uri umuhuzabikorwa wa Institut Setsendashonga, ikigo cyitiriwe Setsendashonga giharanira na demokarasi. Twari tugeze kuri ibyo bintu izo mpaka zari zaratangiye, ni ukugenda duhina amagambo, ariko ndabona ikiganiro kigenda kijya ku musozo, tusigaranye utunota dukeya. Izo mpaka zatangiye Setsendashonga kiri umwana.
Yego. Impamvu rero wenda reka nsobanure vuba impamvu zatumye tugaruka kuri icyo kibazo, nuko iyo urebye abantu bababwira ko mu Rwanda habaye impinduramatwara, bamwe bakabyita ndetse ko ari jenoside, bakavuga ko ari ibintu by'urugomo, bakavuga ibyo gutwika amazu, bakavuga ibintu by'urugomo byabaye. Twasanze buriya nshimye cyane ikibazo cya Niyonzima umushingantara w'i Burundi yavuze, kwinjira mu mateka ugasobanura ibintu byabaye. Twifuje rwose ko abantu bamenya impamvu ya biriya byabaye muri 59, mbese ibiganiro by'abanyapolitiki byabanjirije ibyo ngibyo, kuko ibyo biganiro bishobora gutuma wumva ikibazo cyariho cyatumye abaturage ubundi babanaga bagira gutya, bamwe bagafata imihoro bakajya kurwana n'abandi. Urumva ibyo biganiro bya politiki rero ntabwo byajyaga bivugwa. Ntabwo nari nzi ko abantu babanje kujya impaka, abapadiri bari hariya bavuga bati nyamara dore abantu bavuga bafite ukuri, hari abandi bantu bavuga bati oya turabibona gutya, ndetse n'umwami Rudahigwa agomba kugira icyo akora kugira ngo abantu bumvikane, wenda ntagire icyo akora bigatuma ibintu bidogera.
Aho ngaho
bashatse gusobanura.
Aho ngaho kuri wari ureze umwami Rudahigwa hari igihe yigeze gushyiraho icyo twakwita komisiyon yo kureba icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi niba gihari. Umwanzuro wabaye uwe, umwanzuro we ku giti cye nk'umwami.
Umwami Rudahigwa yashyizeho komisiyon, iyo komisiyo iraterana, ngira ngo yaterane nka gatatu. Noneho mu gihe basa n'abagiye kubona umwanzuro muri komisiyo, hasohoka iraporo, hasohoka urwandiko rukakaye rw'abantu
abagaragu b'ibwami
bari ku butegetsi icyo gihe, bari mu nama icyo bitaga conseil superieur du pays. Baravuga bati ibyo bintu mushaka byo kugira ngo abahutu n'abatutsi bagabane ubutegetsi ntabwo ari byo, ntabwo bishoboka kuko ubutegetsi twebwe abatutsi twabufashe dukoresheje intwaro, twararwanye tubugeraho, bariya abahutu n'abantu batubereye abagaragu, nta kintu twagabane.
Urashaka kuvuga inyandiko y'abantu biyise abagaragu bakuru b'ibwami?
Yego, biyise abagaragu bakuru b'ibwami, ariko n'abantu bari abategetsi no kwita abagaragu ntabwo bisobanutse. Bari abategetsi bakomeye b'abatutsi icyo gihe bari ku ngoma, bavuga uko badashaka kugabana. Noneho icyo gihe Rudahigwa yagiye ku ruhande rwabo ahita asesa ya komisiyon, ahita isesa avuga ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi barimo kwiga kitariho, ko abahutu n'abatutsi babanye neza, ko basangiye, icyo kibazo kitariho, nuko icyo kibazo izo mpaka zarangiye.
Ariko zirakomeza haza no kuvuka amashyaka.
Ahubwo ubwo rero amashyaka yari yatangiye kuvuka, amashyaka ahubwo noneho agendera kuri iyo myitwarire, noneho nayo atangira gushyushya abaturage, kuvuga ati ibi bintu rero ntabwo ubutegetsi bushaka kubiduha ku neza, tugomba kuba gushaka ukuntu tubyishakira. Naho ngaho mwumva revolisiyo yaturutse, ni ubushake bukeya bw'abategetsi bariho icyo gihe bwo kuba bakemura ibibazo byariho bakabikemura ku neza, kandi rwose icyo gihe hari n'abantu babona b'abatutsi barebaga kure bavuga bati nyamara ibibazo bavuga byakemurwa mu bu buryo kandi bigakemurwa neza, abo bantu ntabwo babumvise. Ku buryo rero igihugu cyagenze nabi icyo gihe umwami yamaze guhakana ko nta kibazo gihari, ajya i Burayi amarayo amezi atanu, sinzi impamvu yamaze ayo mezi, ngira ngo wenda hari ibisobanuro ntirirwa ntindaho, bamwe bavuga ko yarimo kwivuza ntabwo mbizi neza. Ariko ubwo nyine yaragarutse asanga ibintu byaradogereye, hano haza kuba ikintu rero kidasanzwe. Yaraje ajya i Burundi, agiye kwivuza, agiye kureba umuganga ngo amutere urushinge, undi ahita apfa. Igihugu kiri mu gihirahiro, kiri mu bibazo twavuze, noneho abaturage ahubwo batangira kwisubiranamo. Icyo ni ikintu gikomeye twagerageje gusobanura kugira ngo abantu bajye bumva inkomoko z'ibibazo.
Mu magambo makeya, mu myaka mirongo itanu, yego imyaka ya mirongo itanu, abatutsi banze gusangira ubutegetsi n'abahutu?
Urebye ahubwo abatutsi bategetse imyaka myinshi cyane, ahubwo ndavuga icyo gihe muri za mirongo itanu na karindwi, mirongo itanu n'umunani, abahutu bize bari bashoboye kwiga bakeya, bize za seminari bake, banditse inyandiko basaba ko bafatanya n'abatutsi, mbega abahutu n'abatutsi basangira ibyiza by'igihugu, niko babivugaga.
Nibyo bise manifeste de bahutu.
Yego, bashaka gusangira ibyiza by'igihugu, nabo bakaba abategetsi, bakaba abacamanza, bakaba bagakora imirimo ikomeye.
Iyo yasohotse nyuma
nta kibazo kiriho.
Yasohotse nyuma y'inyandiko yabo bavuga ko ari abagaragu b'ibwami. Jean Baptiste Nkuriyingoma, igihe kiraturenganye rwose, iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma, ahari ni ukuzongera tugashaka umwanya kubera ko kwiga amateka no kwiga bihoraho ndagira ngo ngushimire cyane rwose nibutsa yuko urumuza bikorwa w'ikigo cyitiriwe Setsendashonga Institute Setsendashonga